Yo, Malin, skia. Till I make that, Millie.
Yo, long the way, touch it,
skia. Sija make it to the top yet, ba mdogo mdogo nitafika. Nimeshindilia jikoni wa shanganini ndio napika. Gas full liter, dream six figure, wapoa na mapicha. Wamefambonjwa nishala itajipa. Here I swear on my mother, hatuko same blood but namran kama brother. Jaribu zogo utajionea disaster. Litoka chali yake dakambili. I saw brothers choose brothers kulingana na mfuko. Na daimi ni mtu mbaya ka MK64. Na ngoja for my downfall, I'm fresh bado nipo. Na subiri ni dunde, I'm fresh bado na chest. Dreams in the call, night no super dunge off. Voice some talks with my mom, si anadaita kuwa alright. Ganji na isaka east, siezi west kama donda. Ha, siezi west kama. Sija make it to the top yet, ba mdogo mdogo nitafika. Nimeshindilia jikoni wa shanganini ndio napika. Gas full liter, dream six figure, wapoa na mapicha. Wamefumble na streets, mina preach car pasta. I'm cold, yeah I'm cold, niko cold kayasa. Na homa ops na wasko car palma. Na cosmo scene, na cosmo drama. Skia, wana watch, wana hate, wana copy. Hizo convo, mindio topic. Punguza pupa, mtana keep it low key. Na mpiga tu mafakta, nasema niko toxic. Itafanya nkue sick. Ah, mboka doba, reduce your talk. Kasi ganji na roboba, na dai kuzi stock. Kwa purizote za troja, inshallah nitabol. JJ yo kocha, top yet, ba mdogo mdogo nitafika. Nimeshindilia jikoni wa shanganini, ndio napika. Gas full liter, dream six figure, wapoa na mapicha. Wamefumble na mnisa.